your top talent. We're Kwanza.
Mapenzi yananidekeza, sijiwezi, siji baby Maria. Kama ni uhondo, kanilogea kibondo, tena ongeza kirogo, no matter how good I for you. Hauna gacha tamani kiwa sina, unanipenda mimi siyo jina. I'm gonna pray for you, live for you, gonna die for you. Vire 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 Mungu juu tupe wajuku na vitu. Sina, sina.